ሀርከፉን ዳውቶታፍ ጌፈቶተ ኬንያ ኩ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ጋም ራዲዮ ቴሌቪዥዮናን ከደርብ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ክፍጣ ተጫንሳሳዲ በረኩ መለማፍለም ቆፒ ሀባውሊን አንትጁ በሆራቲ መነሙርቲ ወሊ ገላ ኦሮሚያት ከነን ያተን ጋዝጴሶታ ለመላጀሱን ከን አባቶን ሳኒ ዱበታን ኦዱ ኬሰብ ኦዱር አቦደሞ ጉያ ወለቡማ ሀርራ አዱኛ ረት ከፕሬሲጀቹራ ከበጀሜ ኦሉረት ገባተ ቅንዴስነ ያከሱመት አባ ኦፍ ካፋውን ሞቱማን ለሚወነጋ ሂዱ አከጣቡ ኢፍሰሳን ከነን ኤስና ዋይሉ መቶ ኦሮሞ ሰባ ደበሬቲ አንገት ኡምሮ ሰገንታ ከኛ ተከን ወሊን ቱርተን ሰናፌራ ኦዱ አዱኛ ገረ በፈቃዱ ተን ስለበር
አከሙልተን ኦርዶቶ ተሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞ ኦዱወን ራፍቀምኖ ኩኖት ሃዩምቡ ኡረሳፊ ሆገና ኦላና አደብሊሱማ ኦሮሞ ካንቱራን ዶክተር ታደሰ ኤባ ዱኩብሰተኒ አስ ዩናይትድ ስቴትስ ኬሰቲ ኤርጋ ያላማቱራኒ ቦዳ ካሌሰዱ አን ቦቆቹ ኢሳኒ አደብሊሱማ ኦሮሞ ፊ ወልዳን ሃዋሳ ኦሮሞ ዋሽንግተን ዲሲ ፊ ናኖይሼ ኢብሰባሰኒን ቤክሰኒጅሩ ኢፍሲ አደብሊሱማ ኦሮሞ ኢራባይ አከጀዱቲ አዲምሰ ኤራ ቀብሶብሊሱማ ሰባ ኦሮሞ አባኦ ዳንገገ ፈሙከሰቲ ድርቀማፊ ኢትጋፈተማ ሰደርካ አዳ አዳቲ ኢትከነማቱረ ነመባሃቱራኒዳ ዶክተር ታደሰ የባ ሃዩ ሳይንስ ፊ በርሬሳ ተኡንሌ ነመበካ ቆደ ጉዳ ጉማቻቱራኒዳ ኦርዶቶ ተኬኛ ሴና ዶክተር ታደሰ የባ ሰገንታ ኬኛ ፉልዱራ ኬሰቲ ባልዲናን ኢትዴብል ሰበበ ዱኢንሰ ቆንዳ ለወራና ዱራኒ ሜጀር ጀነራል ገብረ መድን ፍቃዱ ኢላልቺሴ ገባሰ ሐኪሞታ ኤገቻ አከጅሩ ሞቱማን ኢትዮጵያ ኢብሱኒሳ ገባሰሜራ ዲማከነረቲ ገባሰን ቪኦኤ እስክንድር ፍሬው ካንሃስ ኦፍ ሲሴ ዴታ ሚኒስቴር ፍቃዱ ጸጋ አከጅራኒቲ ሰዳሳ ኩመለማፊ ድግደማ ካሴ መናሂዳኬ ሰከንጅራን ጀነራል ገብረ መድን ዱኩብሰቹ ኢሳኒ አከሆዴ ፈኖ ሂንቀምኔ ሂማኒሩ ሜጀር ጀነራል ገብረ መድን ፍቃዱ የሙ መቀለይ ኬሰቲ ወራኒ ቲፒኤልኤፍ ወራና ፌደራላ ኢረቲ ተርካንፊ ሁደቴ አከወል ቁንንቲ ራዲዮ ወራና አዳንጪ ቱታሲሰኒ ሩጀቹዳን ሂማተማኒ መነሂዳ ኬሰጅራቹ ኒሳኒ ንበከም ጋዜጤሶኒ ኦሮሚያ ኒውስ ኔትወርክ ላማ ደሱ ዱላፊ ቢክላ አማኑ ጎጨ ፈረሞቱማቲን ሂመተመኒ ጉያ ሐራ መነሙርቲ ኦላና ኦሮሚያቲ ዲያተኒሩ ኦልማ መነሙርቲ ኢሳኒ ሐራ አቡካዩኒ ኢሳኒ ኦበጉደኔ ፍቃዱ ቢልቢላኒ ፍንፍኔ ራጋ ፈተመኒ አከነጀቹዳኒ ኢፍሳኒሩ
ጋዝቶ ሰተከና ደበለቴ ነሞተ ኩዳ ዶርባዳ ዳንኩን ከኒሳኒ ቲኒ መተመኒ መና ያሊ ሞቱማ ጂጂሩ ካንቸረዳ ካናንድረ መነሙርቲ ዲያተኒ መናኒ ሲሪ የከበሩ ኩደሰገል ተገልጠን ይዛባይ ከወተ ዘለማክሶ ተደምጠት ይባ ለማክሰን ተምጠት ይኒ ወድቲ ዴት ያባለን ጋከን ማቲ ንቲሲ ከነረት ማርሙ ሰርካር ያዲዮ ቺነግራ ማርሙ ሰርካር ያዲዮ ቺነግራት ሞዩ ጉያራት ካንደ ለማሜጀሩ ዴቢ አከከኑ ፊታባለን ጋትሬ አባለን ጋታረ ዴቢ ሳከለቴ ዲያቴራ ማርሙ ሰርካር ያረት ንትሪዮ ቺነግራት ዴቢ ካር የፈቴድገ ዴቢን ሳኑ ከትከረራ ካናቺ ጎደማን ሙርቲ ሞርኒ ተርካድራ ንቲ ካራንድራ ካፍኔቲ ዴዲ አባነለን ጋራ ኪሬቲ አደተኩት ሲደ ኮራቲ ገደ ሙርቲ ኪኑዳ ጋፋ አርፉር ሳጋል መለማ ፍራፍር አከለኮ ሸብየ ካናቺ ሸሜሽ ሸማ
ጋዜጤ ሶተለመን ሂዳጅራን ደሱ ዱላፊ ቢክላ አማኑ ኢላልቺቱን ጋሬን ኤድሊያ ዱኛ ምርገ ጋዜጤ ሶታቲ ፈልሙሲ ፒጂኤን ኢብሰካሌ ሰባሴን ሞቱማን ኢትዮጵያ ጋዜጤ ሶተለመን አካተተማን ገለክቱ ሂመናሌ ህረት ጥየስተማራ አካሂራካሱፊ ምሴን ሶተ ፕሬሲ ህረት ጥየፈቹ አከዳቡ ጋፈቴጅር አዱኛ ረቲ ጣበኒ ምርገ ፕሬሲ ቲፈልሙ ገባስቶተ አልዳንጋ ዮካር ሪፖርተር ሳን ፍሮንስተስ ዮካር ሪፖርተር ዊዛውት ቦርደስ ጉያ ወለቡማ ፕሬሲ አዱኛ ኢላልቺ ሱዳን ኢብሰባሴን ኢትዮጵያን ቢዮተን ምርጊ ወለቡማ ፕሬሲ ረክሳ ተኤኬሰ ጅራቹ ይሴ ቤክሲሴራ ዳበቲቺ ገባሳ ኢሳ በርኩመለ ማፍዲግደሚ ለማኬትሰቲ ቢዮተ ወለቡማ ፕሬሲ ሄዱ ጋሪ ሂንታኔ ቀበን ዲግደሚ ሰዴት ኬሳ ራሽያን ተቆፋ እረት ከነርገምቱ የሙተው አፍጋኒስታን ሆንግ ኮንግ ፊ ማይማር ተረፈመኒሩ ኢትዮጵያኒሲ ኢሳንኬሳ ተቆ አከታቴ ኤረምቴት ኢትዮጵያ ኢላልጂዜ አከጋባዝኒ ሪፖርተር ዊዛውት ቦርደስ ይጀደቲ ወልወራን ሰትግራይ ኬስተቲ ጀልቀበሜ ወልቀበቴ ኡጉሪን ኦዴፈኖ ፊ ሶቺ ጋዜጤ ሶታ እረት ታሲፈሜ ሰደርካ ቢየቲን ከናንዱራ እረቱርቴራ ገዲቡሱ ደንደኤራ Itoopiyaan Afrikaa keessaa walabummaa pireesii dhabuudhaan sadarkaa sadaffaa irratti argamti. Addunyaarra sadarkaa 24ffaa irra kan jirtu biyyi Afrikaa Naamiibiyaan Afrikaa keessaa sadarkaa 1ffaa irratti akka fakkii gaariitti kan fudhatamtedha. Faallaa Naamiibiyaatiin immoo Eertiraan biyya mirgi gabaastotaa fi miidiyaa keessatti hin kabajamne ta'uushee gabaasni kun ibseera. Hordoftoota keenya dhimma guyyaa pireesii addunyaa irratti oduu booddee gabaasa bal'aa qabna. Yeroo ammaa lammiileen Somaaliyaa miiliyoonii 6 ta'an hanqina midhaan nyaataatiif saaxilamanii namoonni 1,800 immoo qe'ee isaanii irraa buqqa'uudhaan mooraa naannoo magaalaa Moqaadishoo jiru keessa qubatanii jiraachuu isaanii sagantaan midhaan nyaataa addunyaa WFP'n himuunsaa gabaasameera. Akka dhaabbileen gargaarsaa jiranitti namootaan rakkina keessa jiran kana qaqqabuudhaaf teknooloojiin bilbila harkaatiin maallaqa dabarsuu gargaarsa guddaa gochaa jira. Bakka deeggarsi dhaabbilee gargaarsa qaqqabuu hin dandeenye kutaa Shabalee irraa ijoollee ishee 6 wajjin karaa dheeraa deemuudhaan mooraa buqqa'ootaa keessa seenuusee kan ibsite namni Hasiyaa Muktaar Haasan jedhamtu akka bilbila harkaatiin maallaqa namaaf dabarsuun ishee fayyade dubbatteetti.
Waan kusoo barkaanee awaaru hoogle biila'aan dhibaatu kuleel ayaa jiru.
A severe drought, water crisis, extreme heat and lack of food.
Hongee hamaa rakkoo bishaanii ho'a hamaaf hanqina nyaataatu mana keenya dhiisne akka baqan nu dirqe. Maallaqa gama bilbila moobaayilaan nuuf ergamuun nuuf himametu akka as dhufnu nu taasise. Fedhii keenya guutuuf xiqqoo ture obboloota koo hedduu dararamnee jirra.
Qindeessitoonni deeggarsa dhaaba gargaarsa baqattootaa Noorweey namootaan 65,000 ol ta'anuu fi karaa bilbila harkaatiin maallaqa erguudhaan buqqaatota gargaaruu isaa ibsaniiru. Dhaabbanni dhuunfaa Harmuur Teeleekoom jedhamu dhaabbilee gargaarsaa wajjin hojjechuudhaan akka rakkina buqqaatotaatii fi baqattootaa furaa jiru itti gaafatamaan dhaabicha Abdurrazaaq Saalaad Ahmed dubbachuu isaanii Mahammad Sheek Nuur Moqaadishoo irraa VOA fi gabaaseera. Mootummaan loltootaa yeroo ammaa biyya Maalii bulchaa jiru waliigaltee ittisaa biyya Firaansii wajjin qabu addaan kutuu isaa ibsee jira. Dubbii himaan mootummichaa Koloneel Abdullaahi Maa'iigaa ibsa guyyaa kaleessaa kennaniin mootummaan isaanii waliigaltee mootummaa Firaansii wajjiniin adoolessa 16 bara 2014 taasise haquu isaa himuun isaanii gabaasameera. Akka dubbii himichi dabalanii jedhanitti Firaans ji'a guraan dhalaa keessa waraana ishee Maalii keessaa baasuudhaaf murteessitus ammayyuu humnoonni Faransaayi daangaa qilleensa Maalii keessa seenuudhaan akka birmadummaa biyyattii dhiibaa jiran dubbataniiru. Ibsa mootummaan Maalii baase kanarratti amma gabaasni kun qindaa'etti Firaans irraa deebiin kenname hin jiru. Mootummaan loltoota Maalii erga 6 hagayyaa bara 2020 humnaan aangoo qabatee kaasee walitti dhufeenyi Firaansiif Maalii muddama keessa galuun isaa waan gabaasamaa turedha. Kun sagalee Ameerikaati. Hogganaan waldaa kiristaanaa kaatolikii Poop Firaansis pirezidaantii Raashaa Vilaadimiir Puutiin wal arguudhaa fi gaaffii dhiyeessanis akka deebii argachuu hin dandeenye dubbachuun isaanii gabaasameera. Poop Firaansis erga Raashaan Yukireeniin wareette 7 booda karaa dipiloomaatota Vaatikaaniin pirezidaantii Raashaa waliin akkaataa wal waraansa dhaabuu irratti haasa'uudhaa fi gaafatanus amma ammaatti deebii akka hin arganne barruulee biyya Itaaliyaatti maxxanfamu Kuriyer Deeltaa Seeraa jedhamu wajjiniin gaaffiif deebii taasisan keessatti ibsaniiru. Poop Firaansis gaaffiif deebii kana keessatti Vilaadimiir Puutiin caamsa 9 bara 2022 waraana xumuruudhaa fi akka karoorfatan muummee ministeera biyya Hangaarii Viktor Orbaa irraa dhagahu isaanii akka ibsan gabaasameera. Caamsa 9 bara 1945 guyyaa Raashaan humnoota Naazii irratti injifannoo dhumaa galmeessite ta'uun isaa ni beekama. Yemmuu Raashaan Yukireen irratti waraana jalqabde Poop Firaansis embaasii mootummaa Raashaa isa magaala Room keessatti argamu daawwachuun isaanii ni yaadatama. Hordoftoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjin turtii gaarii.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Guyyaan walabummaa pireesii har'a addunyaa irratti kabajamaa yeroo jiru kanatti gaazexeessaa biyyarraa dhiyeesse as Ameerikaa keessa jiru dubbisnee jirra. Gareen mirga gaazexeessotaaf falmuu yookaan CPJ waliin waahilli keenya Simmanyishee Qoyyee gaaffiif deebii geggeessiteen jalqabnaa jaallannetu dhiyeessa.
Ethiopian biyot Afrika kesa gazet esota hidun sadar kasa defarra akajurt. Kunis lapsine rohatatama ega lapsa meybod lakofsi gazet esota hid amani dabalade Musa gare mirga gazet esota falmu yokan CPJF kende situ saganta Afrika katar Angela Kuntal ifsa nijiru. Erga lapsin kun kafa meyboda garu gazet eson nihikaman jiru jirani.
Right now, we are very concerned about the fact that there are two journalists from the Oromia News Network.
Immakkan nuyaddisejiru gazet esota lam kanneen Oromia News Network yokan ONN hojjetan hidamani himanna jaban irratti dhiyaate tari adaba du'aa irratti mursiisuu danda'u sanaati. Kun akkan nuyaddiseera jedhan. CPJN himannaan irratti dhiyaate ka'ee gadhiifamuu isaanii arguu barbaada jedhaniiru. Gaazexeessonni hiikamanis hangi tokko himannaan irratti dhiyaate guutummaatti kan irraa hin kaafamne waan ta'eef mootummaan Itoophiyaa himannaa irratti dhiyaatan akka kaasuuf gaafannaa jedhan. Gaazexeessummaan akka yakkaatti ilaalame hojii gaazexeessummaa gaggeessaniif hidhamuun himannaan irratti dhiyaachuun qabu. Miidiyaa fi gaazexeessonni odeeffannoo sirriin taaneef qabatamaan taane facaasanii fi akkasumas naamusa hin qabne ta'uun hundaaf karaa bana jedhani.
It does not help when you have censorship and where you only have one narrative which is coming from.
Saansurii gochuu fi madda oduu gam tokkorraa duwwaa waan dhufu gargaaramuun waan gargaaruun qabu. Yeroo kun ta'ummoo mootummaan deebiin gama isaatii akka dhaga'amuu fi beekamu gochuu yaalaa jedhaniiru. Gaazexeessota Eertiraa keessaa kan ilaaleen 16 hidhaa keessa jiru hangi tokko ajjeefamuu malu mirkanii garuu hin qabne. Seeraan ala hidhamanii seera durattis hin dhiyaatin jiru jedhan. Itoophiyaa keessatti kan hidhaman 15 ta'uu fi kaan hiikamanii amma gaazexeessota lamatu hidhaa keessa jiraa jechuudhaan Angela Kuntal CPJ'tti qindeessituun sagantaa Afrikaa ibsa kennan xumuraniiru. Dhaggeeffattoota keenya televiziyoona Itoophiyaa keessatti gaazexeessummaan akkasumas Addis TV kan jedhamu keessatti immoo qindeessaa kutaa oduu ta'uun hojjetaa akka ture. Amma garuu as Yuunaayitid Isteets keessatti dhiyeessee kan jiru gaazexeessaa Mubaarak Mahammad Duulaa haala walabummaa pireesii biyyaarratti haasofsiiseen jira akkas jedhu.
Keessattuu bara 2018 yeroo jijjiiramni dhufeera jedhamee amaname san. Hawaasa pireesii gaazexeessitoota biyyattii san keessa jiraniif yeroo baay'ee abdii guddaadhaan eeggamaa turedha. Haa ta'u malee achi booda haalli pireesii yookiin walabummaan pireesii biyyattii kan bara EPRDF yookiin bara addaawwii ture san caala hammaachaa dhufuudhaan yeroo ammaa kana Itoophiyaan biyya gaazexeessitootaaf biyya rakkoo cimaa taatetti kan argamtu akkasumas pireesiin walaba biyya sanillee sarara diimaa darbuudhaan haala hamaa keessa jira jedhee nama naamnaan.
Fakkeenyaaf waan akkamii ga'aa gaazexeessotarraa muuxannoo ofii keerraas kaate?
Gaazexeessonni biyya sanii rakkoo hedduu keessa darbaniiti kan hojii isaanii hojjetanii keessattuu oduun qabiyyeenii fi akkaataan itti tamsa'inni qophiiwwanii fi qabiyyeen miidiyaalee garaagaraa kan heeyyamamu paartiin biyya bulchaa jiru hooggantoonni biyyattii biyya bulchaa jiru eenyuun akka ati gaafiif deebii gootu jaratu si murteessaa jechaadha. Kun sadarkaa kamiin akka gadi bu'aa dhufne waan mul'isuudha. Kanaafuu ammatti haalli pireesii biyya san keessa jiru gaazexeessotaaf waan hamaa namoonni hoogganaa mootummaa hooggantoota mootummaa ta'anii fi paartii biyya bulchaa jiru wajjin walitti dhiyeenya qaban qofa. Kan pireesii irratti dubbatan yaada fedhan irratti calaqqisiidhaan ta'ee hafee jiraa jechaa.
Asirratti gaazexeessaa Mubaarak mootummaan maal godhuu qabaa? Gaazexeessonni maal gochuu qabu jettee yaadda?
Mootummaan akkuma keessattuu bara 2018 gaafa jijjiiramni kun dhufeera jedhamee muummichi ministeeraallee paarlaamaa biyyattii irratti akkasumas yeroo as Yuunaayitid Isteets of Ameerikaa yeroo dhufanitti muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmed. Haasaa isaan taasisan kan pireesii Itoophiyaatiif abdii guddaa namatti horuu keessaa inni tokko miidiyaalee ugguruudhaan gaazexeessitoota hidhuudhaan mootummaa ta'anii itti fufuun hin danda'amu jedhanii turan. Kan hojiirra oolchuu qaban jechaa. Gaazexeessonni biyyattii sanii inni guddaanii fi inni cimaan wanti isaan raawwachuu qaban jedhee amanu gaazexeessummaan dugaarat jiraachuudha gaazexeessummaan gaafa dhugaa dubbatan dhugaan nama irratti mi'aawu dhabuu danda'a yookaan tolu dhabuu danda'a professionalismii yookiin immoo akkuma dameewwan hojii biroo gaazexeessummaan mataa isaatti ogummaa mataa isaa qaba kanaafuu seera ittiin bulmaata ogummaa gaazexeessummaa kabajanii isaan hojjechuun isaan irra jira. Yaadolee adda addaa keessummeessuudhaaf immoo gaazexeessonni mataa isaaniillee of qopheessuu qabu jechaadha. Har'atti rakkoon biyya san keessa jiru hammaatus boru seenaan waan isaan keessa darban ifa baasa jedhee namana.
Gaazexeessaa Mubaarak Mahammad Duulaa deebiin ulaatteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomi.
Galatoomi jaalala.
Dhaggeeffattoota keenya kanneen har'aaf jedhee kanumaan hin xumura an jaalannee gammadaati nagaatti.
Paatiriin mormitoota lama Abaa'oof Kaafaa'oon mootummaan ajjechaa fi dhaalammiilee nagaa irratti raawwataa jiru dhaabuu qabaa jechuudhaan tibbana ibsa baasanii jiru. Paartileen mormitootaa kanneen mootummaan waraana eegale dhaabuudhaan qaamolee meeshaa waraanaa hidhatanii socho'an wajjin mari'achuun rakkoo uumame hiikuu qabaa jedhan. Ibsa mataa mataatti kennaniin dhimma kanarratti yaada gama mootummaa argachuuf tattaaffiin koon hin milkoofne Naakor Malkaatu gabaase.
Paartiin Koongireesii Federaalistii Oromoo Kaafaa'oon ibsa ejjennoo dheengadda mata duree nageenya lammiilee eegsisuu dadhabuun agarsiistuu kufaatii sirnichaa ta'e jedhu jalatti baaseen naannoo Oromiyaa dabalatee naannolee biroo keessatti humnootni naga eegumsaa mootummaa fi hidhattootni biroo baatii eebilaa kana keessa namoota nagaa 278 ajjeesaniiru jechuun beeksisee jira. Dura taa'aan Kaafaa'oo Piroofeesar Mararaa Guddinaa wantootni ijoo ibsicha irratti eeraman lamaa jechuun akkasitti ibsu.
Tokkoffaan Oromiyaa gubbaatti mootummaan lola haaraa saaqee saba keenyaa baay'ee miidhaa jira. Karaa Gindabaraat karaa Karaadaa Bardaa kanaa karaa Jarduu kanaa darbee Wallagga gamaa iddoo baay'eetti lola hamaa lola gadee sabas immoo itti dabalanii mana gubuun ilmoo kee fidiiranii haadhaaf abbaa hidhuun qabeenya mancaasuun wanti baay'een bal'aan rakkoon saba keenya gubbaatti deemaa jira. Deddeebinee dhaabaa garaa waliigalteetti deemaa isa yeroo mootummaan dideeffamatti deemaa jira. Namni xiqqaa miti kan jidduu kana karaa mootummaa isaa ta'u karaa hidhataa amara irraa dhufuurraa ta'u gara nama 280 kan gulluchuu kan nu ga'e kan dhugeenye immoo sana jaala bal'aa ta'utti irra jira. Lammaffaa immoo inni tuttuqaan karaa amantee kunis immoo inni karaa Gondor ka'ee iddoo tokko tokkotti as silxee gubbaattis waraabeetti dabalameera. Wanti akkasii kun immoo nuffisuun dubbii karaa dubbii sanyii deemaa ture immoo karaa amantee sitti dabalamee yoo dhufe biyyi kun gubachuun dandeessi. Mootummaan amantee fi siyaasa gargar baasuu dadhabuudhaan wanti dhufaa jiru innis immoo rakkoo bal'aa uumuu danda'aasa jedhu kana lamaan gubbaatti xiyyeeffate.
Kaafaa'oon ajjechaa namoota nagaa irratti raawwatame jedhame akkamitti akka mirkaneeffate ilaalchisee Piroofeesar Mararaan waan jedhan qabu.
Miseensi keenya nama du'ee nu gabaasaa nama hidhame nu gabaasaa fi miidiyaa wala dhugaa dubbachuu danda'anii fi irra jireessa kan nuti ittiin waan akkasiif fudhannu miseensa keenyarraa.
Mootummaan Itoophiyaa dhimma kanarratti hanga ammaatti wanta jedhan qabu. Dhimma kanarratti deebiin akka kennamuuf gama keenyaan yaalii taasisaa jirra. Haa ta'u malee naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa keessatti haleellaa xiyyaaraan ammaleeyyiitiin raawwatame jedhame kan ilaaleen ministeerri tajaajila koominikeeshinii Dr. Laggasa Tulluu kaleessa sagalee Ameerikaatti akka himanitti mootummaan buufata waraanaa shanii fi bakka hidhattootni shanii argamanitti tarkaanfii fudhataa jiraa jedhanii turan. Gama biraatiin torban darbe keessa Adda Bilisummaa Oromoo ABO ibsa qabiyyee walfakkaatu qabu baasee irratti itti gaafatamaan sabquunnamtii paartichaa Obbo Lammii Gammachuu akkas jedhu.
Jijjiirama dhufe jedhame walqabatee golee Oromiyaa adda addaa keessatti goolii uumuudhaan sirni kun ofuma isaan lammiilee nagaa bakka adda addaatti lubbuun darbaadha ture. Jaarmiyaaleen duudhaa fi eenyummaa Oromummaa qaban hedduunis gaaga'amaa fi ulfoo uummatichaa kan ta'an immoo abbootiin gadaa fi akkasumas hawwan illee bakka adda addaatti daa'imman dabalatee jechuudha. Balaawwan kanaaf saaxilamaadha turan. Maatii miidhamtootaa akkasumas caasaa dhaaba keenyaa sadarkaa sadarkaan jiru irraati qulqulleeffachuudhaan dhumaatii qaqqabe kana hunda irratti ibsa baabe.
Waan mootummaa gaafataa jiran irrattis akkas jedhu Obbo Lammiin.
Wanni dursuu qabu lammiileen Oromiyaa nagaaf sabatina waaraa argachuu qabu jenna. Aangoo irra turuuf lammiileen lubun darbu hinkabu qabeenyan ga muta hinkabu oromiyan immo dirre warana ti iiga ilmanshen ikamu hinkabdu
motumman gurmuwen hidattota bakka garagara tasochon irratti tarkanfi furacha jiraachu ibsu welqabate ejjennon partilemur mitota kanneeni malikan jedus gafanni turre
qabso oromo kana rakko oromo kana gaapi oromo kana dapi walkitumma kana wanunda kana hikurra motumman federbu qawerman hikaide nugusa hilale sillase tikabe dergini tidarbe yadege adawini tidarbe amamokdo bilchigina ge karagubatti mo oromon gaapi kana purate bosona gele jira gaapi kana kabate magala akakenya kara siyasa kapsaji jira hunde chala gaapi kana debishu damale ro hunda qawerani debishu wambasu nitiye chukot mari dani wodi galte biyatini dabachti jira enna gaapi siyasa ke hunnan kabajedame kawedu wane ichidemun debishu yalun imbasu sajiruga
kalesa seena qabso bilisumma oromot akkan beekutti waraanni bilisumma oromo lammiile oromiyaaf oromottis haa ta'u diinatti akkanni wallolu malee uummata nagaa meeshaalee irratti akkanni hajjeesu argees dhagees hin beeku seeran kabachiisa waraana waliin wal waraanaa jirra kan jedhoo ta'e qaamoleen hidila addunyaa keessa garbu'anii dhugaa dubbii kana akka isaan qoratanii fidan illee waamicha kan goone.
Gama biraatiin hidhattoota shanii jedhan irratti haleellaan banamu kan dubbatan Dr. Laggasan raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfii irratti fudhataa jiraa jedhanii jiru. Godinaalee Wallaggaa Afran keessatti akkasumas Shawaa Lixaaf bakkeewwan kanneen birootti haleellaawwan wal fakkaataa adeemsifamaa jiraachuu isaaniis dubbatan. Himannaawwan humnootni nagaa eegumsaa mootummaa akka midhaan saaman jiraattota dararanii fi himannaawwan kanneen biroo jiraattota irraa kaan jedhaman irratti gochoota kana kan raawwatu humna mootummaa osoo hin taane shaneedha jechuudhaan dubbatanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophii torbanii waa'ee uummata Oromootti ceena. Waldaan faayi aartii Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessatti bakka agarsiisaa fakkii yookaan aart gaalerii dhabuun guddinaaf gumaacha silaa gama aartiin kennamuu malu gufachiiseera jechuudhaan ibsa. Miseensonni waldichaa sagalee raadiyoo Ameerikaaf yaada kennan tokko tokko namoonni damee aartii kana keessa jiran kaka'umsa dhuunfaatiin aadaaf seenaa uummata Oromoo fakkiidhaan addunyaatti akka beeksisan dubbatu. Fakkiif boci bu'uura hawata tuurizimiiti. Madda galiitis ka jedhaan aartistoonni kun xiyyeeffannoo akka argachuu qabu gaafatan Tsahaay Daamxootu gabaase.
Waldaan faayin aartii Oromiyaa turtii umurii waggaa shanii keessatti agarsiisa fakkii magaalaa Finfinnee keessatti marsaa 4ffaadhaaf dhiyeenya kana dhiyeessee ture. Waldaan kun agarsiisa yeroo yeroodhaan dhiyeessuu fi dhaabbiidhaan giddugala itti fakkiidhaan aadaa, safuu, duudhaaf seenaa Oromoo akkasumas qabeenya Oromoof Oromiyaa ibsuu dhabuun damee aartii kanaa quucarseera. Sadarkaa barbaadameen gumaacha isarraa barbaachisu baachuuf carraa hin arganne jechuun ibsu miseensonni waldaa kanaa. Aartist Tasfaayee Dandanaa miseensota waldichaa hojii isaanii qabatanii agarsiisa fakkii dhiyeenya kana Godambaa magaalaa Finfinnee keessatti dhiyaate irratti qabatanii dhufan keessaa isa tokkodha.
Fakkii kanaan haa hojjete fakkii aartist Haacaaluu Hundeessaati. Egzibishinii waldaa faayin aartii Oromiyaa kan qopheesse irratti fidee dhufe jechaadha. Amma egzibishinii irratti ilaalamaa jira jechaadha. Lafa Oromoo irratti aadaasaa, maalummaasaa, aartiisaa, ilaachasaa, dimookiraasiisaa, meeshaalee aadaasaa illee kan iddoo itti argatan. Garuu wanti kun aadaaf turizimiin Oromiyaa qaamni ilaallatu hunduu waan kana aartii Oromoo kanarratti wanta haaraa argodhee arguun barbaadani baay'ee.
Namni hojii isaa waltajjii itti agarsiisatu yoo hin arganne ibsaa gaanii keessaati jechuun faayidaa agarsiisa kanaa kan ibsan ammoo aartist Girmaa Bultiiti.
Fakkiin kun anaan hojjettee mata duree. Abbaa Gadaa kan jedhu nan hojjete meeshaan ittiin hojjete immoo kaanvaasii fi halu anggara gara kan tahu teknika painting jadi mohon ojete ojete painting isang kecete mo akata realisme itu nama ojete jadi arti akana kana ojete cufi akata exhibition itu nama umat itu desun faida ni nikabu faida lama kaba faida ni nitoko ada fi sena saboromo malfakata kanjeru ada sana sabasane agar si Sudan akan mas hawa ta turisme ti kantau kabeni fi left agar si sa kantau nano kana kece kanjirani turison akadufan awareness kan mo gatau ini lamatamo artistota nano kana kece jiran darga gota la fadu fajiran kana jajjabe Sudan akka wallate to walitti kabudan mumutanno hoji ofi walinji jurudaf faida kana kabechu
wogadi demi torba demi arti kana keset dabarsu kan dubbat artist Daniel Asfaumo ogumma kana dalota dalchuudaf qopida jechun ibse jiram
pokenya fero dio tijulle noromo ero ijolle na faro mo dubbat amma bulchin si finfinne bara bulcha ngene ta kala umat ijolle ni afano romo sina katti barata carra argataniru isana ma gara wa giddu gala tidufani wanto koni ade isan gurmese otolenji se anti kanarati wori ijolle fidi qabal giddu gala kessettu nay jalqabe jede ni ade malif rakon kenya rakko target group astin tene kesse targetun den maati ni ijolle humen qabal gejibadan gegisani ijolle titin baratan halami je surat baye akora tinjal qawf yadin yani kun jira
waldan fine arti oromia turti waggashani ke sattijjirama agarsi sirajechun hala amma ittijrummo president waldicha artist umar gobe sagale america ibsani jirum
wagga shani demu jira umri isa gababa daru ujin inya gamma ujate uji garida walda kan kessat amma jollen la faul ufajir kesuma ragagoti hedun exhibitioni garagara garsi sawan ufne fi garte akduri sun namni ogumma kan iraj baqa finjiru jollen amma fein garasit ufajir duri namma asit finne misenskan tochine jejjabe sufu rakotur arammo ijollen kadana sufajir techal university ras ufajir techal jara jirrecha pariam maske satar gisis fakina maske satar gartan kun irgudanisa worro jate dargagot namio umri ni isa gudda namras irgudanisa nitu dargagot
Walda fine arti oromia ada sena duda oromo qabeny oromian qabdu bakkewon hawat turizimi ta an fakidan wirtu tokoke setti kusun agarsisuf qopida garu bakkamijetan hinjiru kanjiran president waldicha osoti yefanno argate wanjiran gafataniro
amma oromon akagudini sat yedikat magal kan kessa gallery tok qabachu qabni sur hagam main qam so asuman akadam sallet wanne andamu barbar gallery tok otunu kenne nuhennu singanda otonu henne galari kan keset stena fada ummat kana hillalani qabeen ummat kana hillalani wari ala dufkun kana mo hinditatu yobitatana mo jollem fayedamo saati fayedamo qofamit gali magali challe hingalcha motumma le hingalcha chafakin kun
misenzonni walda fine arti oromia giddugalli itti fakki kasani fi itti agarsisan kesuma magalafin finne kesetti dibun hojiche qojar sirajechun bulchinsi magalafin finne fi biron adaf turizimi oromia waltawdan oso format itkinnani huanjiran kasaniro komi misenzonni waldicha kasanif ammat qamoli kanninira debi narganni yerottanutti debi kanargandote gabasa brotin qabanni diyanna gabasa sagale amerikatif sahidamto finfinnira
sagale america saganta fan oromorra qopin harraf qindaye kanuma qopi boritin wulitti debina nagatula ¶¶